Zaburi ya 51. Zaburi yahimbiwe umutware w'abaririmbyi. Ni ya Dawidi yayanditse ubwo umuhanuzi Natani yazagaho ari Dawidi amaze gusambana na Batisheba. Mana, umbabarire kubw'imbabazi zawe nyinshi, usibanganye ibicumuro byanjye. Unyuhagire rwose gukiranirwa kwanjye, unyeze unkureho ibyaha byanjye. Kuko nzi ibicumuro byanjye, ibyaha byanjye biri imbere yanjye iteka. Ni wowe ubwawe nacumuyeho, nakoze icyangwa n'amaso yawe. Byabereye bityo kugira ngo uboneke ko ukiranuka n'uvuga, kandi uboneke ko uboneye n'ucurubanza. Dore narimanywe gukiranirwa, mu byaha nimo mama yambyariye. Dore ushaka ukuri ko mu mutima hataboneka, uzahamenyesha ubwenge. Unyejeshe ezobu ndera, unyuhagire ndabumweru ndushurubura. Unyumvishe umunezero n'ibyishimo kugira ngo amagufwa wavunnye yishime. Hisha mu maso yawe ibyaha byanjye, usibanganye ibyo nakiraniwe byose. Mana, undeme mu mutima wera, unsubize mu mutima ukomeye. Nunte kureyo mu maso yawe, ntunkureho umwuka wawe wera. Unsubizemo kunezezwa n'agakiza kawe, unkomeresha umutima wemera. Nibwo nzigisha inzira yawe abacumura, abanyabyaha baguhindukirire. Mana, ni wowe Mana y'agakiza kanjye, unkize urubanza rw'inyama y'umuntu, nibwo ururimi rwanjye ruzaririmba cyane gukiranuka kwawe. Mwami, bumbura iminwa yanjye, nibwo akanwa kanjye kazerekana ishimwe ryawe. Nuko utishimira ibitambo mba mbiguhaye, ntunezererwe ibitambo byokeje. Ibitambo Imana ishima ni umutima umenetse. Umutima umenetse ushenjaguwe Mana, ntuzawusuzugura. Ugirire neza Siyoni kukuhishimira, wubake inkike z'i Yerusalemu. Nibwo uzishimira ibitambo by'abakiranutsi, nibyo bitambo byokeje n'ibitwitswe, nibwo bazatamba amapfizi ku gicaniro cyawe.